Canvas Records.
Furani fina saa, macho sizina nga Stingoni ngori ngori kwanza aki inama Hebu kwanza si mama, dondosa venye nafasi Unajua mina penda zile vitu bwagala Bwagala, bwagala, bwagala zile vitu bwagala Bwagala, bwagala, sinajua mina penda zile vitu bwagala
Kasa itik tik yende anti-clockwise Ikate rondi ya pili pozi kate yende clockwise Tick tick yende anti clockwise ikate round ya pili pozi kate yende clockwise Na yo dende ineza twanyoka kwa jungle jungle Shida mara mbili inaleta double trouble Na skani kaneza kushika ni kufanye mambo Zaki WWE zaki Royal Rumble
Bwagala, bwagala, bwagala zile vitu bwagala Bwagala, bwagala sinajua mina penda zile vitu bwagala
Mara tuwe kweni biggie biggie anani heavy heavy lazima ndai kut Misli ya isleki na iza DDG ya bunda Ana majeki jeki Mikuzi, mikuzi suka sijai fili fili Kwanza tuwa vai shot Ana ikok na shindo kujistop Juki choba na ina knock Mjedelele ina talk Ina nyeka on toss Denda halal siya rami ya panapok
Bwagala, bwagala Bwagala zile vitu bwagala Bwagala Sinajua mina penda zile vitu bwagala
Nikubu adi nafanya derake ina taite Nikubu adi demi yako nakalikuwa fasting Nikubu ajebo kwa ajebo gala sante Mefura jendu nyaje kameja kwa parking Hey miss 40-40 dia madha Angalia katikati sipote nikikumodha Nikikuchota please kuja na order Utakula kwanza hii ama nikupe kwa mkoba
Sura ni fina saa macho sizina nga Stingoni ngori ngori kwanza aki inama Ebu kwanza si mama dondosa venye nafasi Unajua mina penda zile vitu bwagala Bwagala, bwagala, bwagala zile vitu bwagala Bwagala, bwagala sinajua mina penda zile vitu bwagala Bwagala, bwagala, bwagala zile vitu bwagala Bwagala, bwagala sinajua mina penda zile vitu bwagala